babiri n'olugendo olunyuma tewakulira ku kipima buli lwe nkukwatako mulikiwulira wasimba ne kiroka kasukaali walunga ne kanoka otukulanga emboona eyamyuka omutali kiragala wabulonyirira otukula olinga n'abamata ebyobiina tebanoonya mu basawo biina akasusu kayina tebanoonya mu biziko kayina ebyobiina tebanoonya mu basawo biina akasusu kayina tebanoonya mu biziko kayina bambulira enjala olinga atakwata mu ngoye bambira bemmunye olinga eyasibuka ku njuba kafiga ke wagabana wentunula omutima ne gukuba wekirumye biririra tuveyo kofe tuyina bye tukola kusaana kamotoka onyole kantemesa akanyama balete alinenda obukulu tuwanike bafumbe bufumbi balete wekirumye tukolole otuwanda tetujja kukutuga fenna tutibula butibusi tuti lavwe etogota butokoseti webisiwa yasimula tulimulaavu tetujja kuzikiza malamu bakwongere ne bwoli ezange tezisala ebyobiina tebanoonya mu basawo biina akasusu kayina tebanoonya mu biziko kayina ebyobiina tebanoonya mu basawo biina akasusu kayina tebanoonya mu biziko kayina oli mulungi nakabala mazima ogondanga mufaliso osagalanga mulagiro obulungi bwombukubyemu kayimba ebyobiina tebanoonya mu basawo biina akasusu kayina tebanoonya mu biziko kayina ebyobiina tebanoonya mu basawo biina akasusu kayina tebanoonya mu biziko kayina ebyobiina tebanoonya mu basawo biina akasusu kayina tebanoonya mu biziko kayina ebyobiina tebanoonya mu basawo biina akasusu kayina tebanoonya mu biziko kayina.